nambadilisha slogan, namkatia mikato ya kumroga, nampigisha misere ya bodaboda, tamtamu analia pensi kunoga. Naulizwa vitu vingi vingi vya kijeli, mbona miujiza meri naendeshwa kwenye reli, napita pita vigingi chuki zisha feli, na kusaluti mwanamke weni injinia kweli.
Imefika meri sitoki, nichemshie supu mama Maria. Chuku chuku tensi samaki, nipe masojojo mama Maria. Twende China, Shanghai, kwenye miji yao, tufike Bangkok pia Maria, tukatese mitandao. Twende India, Mumbai, baka Paulo zao, tufike Hong Kong pia Maria. Oh Maria we, Maria oh, Maria we, oh Maria. Maria oh, Maria we,
Mama Maria.
Nambadilisha slogan, namkatia mikato ya kumroga, nampigisha misere ya bodaboda, tamtamu analia pensi kunoga. Naleta makeke mchizi nijichekeche chekeche, mizuka ya mshua yeke, anapiga misamba napiga na shoti za mateke. Wachani chikwi, wachani chikwi.
Baby nimechoka makande, leo nataka supu, nenda kimanga kwa chande, kate uwe kuku. Nina umkata na vipande, ulifanyie chuku chuku, wakanipata ni kugande, nisifikie la mtu. Basi twende China, Shanghai, kwenye miji yao, tufike Bangkok pia Maria, tukateze mitandao. Twende India, Mumbai, baka Paulo zao, tufike Hong Kong pia Maria. Oh Maria we,
nani chukuza
Maria,
Maria Rosa, kimguso nani chukuza.
Take five now. Take five.